halawat hadda internet ka shidi ee ku aruuri wax ka soo bixinayna mala
magacay waa saleeman hay maleenin cunug naanta iska daaf msn kan noo shid filimkii vandam waa ku cafiye markaan hay u noqonin gabadhii sakhajaan waxaan deganahay rotterdam waa ogta inaan ka tirsanahay jekishan magacay waa koshi shaqadii waa inaan nation iska daaf wiilshahaan ku galay dictation conversation gadaalka gaaraa tahay oo isfahmay internet khalad ka fahmay waxaad ku jirtaa sama boy sama girl sama king sama queen sama love sama baby sama lagarone koobotole oo iska dhigaaya shaqadii koobotole leentood waay kaasoolore walle anigaa kuroone kuroone amore bekubore madaxa laakiin waxka hanuune alore iska doore deentoode walle anigaa kasoroore wujiga ha ku nuure aniga mustaqbalka raba amore gabadhay soo baxna sadalna beentee miya mise waa sax sax bax jiifii cunugaa faarax jimca waay amore sariid ii sax jimca waay saxee waay shukle ku jirta amore iska bax joognaaya joojinaaya jiifonaaya jumiilo jimca waaye ila baashaale jaysa jooji jambal jooji waa wiilkii reer naaji jiiraankii reer xaaj xaaj
internetkaan iska